so she did a man, a sedenza. I cheated at the way out. If you can rape, if you can tap, if you can talk, a trouble. If you can rape, if you can tap, if you can talk, a trouble. If you can rape, if you can tap. Ka fatela morao Jalo ka ho Pele ke mori ya teng Se ka fatela morao Jalo ka ho Pele ke mori ya teng Se ka fatela morao Jalo ka ho Pele ke mori ya teng Se ka fatela morao Jalo ka ho pele ke mori ya teng Pele ke mori ya teng Pele ke mori ya teng Monna o putie maso shebile banna ha basebetsa a chitata tabeao e hloka merapelo e hloka ditapelo e hloka matsoa batho ba baolo e hloka merapelo e hloka ditapelo e hloka matsoa batho ba baolo e hloka merapelo E hloka ditapelo E hloka matsoa batho ba baolo
Tapelo, e hloka matsoa, batho ba baolo.